say, baby, do this with me.
Jemo unaje na kupigia uchukute nje.
Hey, Jemo tenje simu ushiki simu.
Shem.
Hmm?
Mambo ni.
Umeniletea my favorite thing.
Suchize na kitchen. Food.
Chakula
3. Umeniletea hata plate ya ugali.
Hakuna food bro. Acha tupige hii. Tujakula 3 days bro, 3 days. Tamaanze miuna niekeaje leso.
Ah na wewe baby kitu nimeletwa tu sasa na Shem unataka kunimalizia.
Hey Shem. I can't explain baby how I'm feeling. Me too.